Abaddukanya banka z'ebyobusuubuzi basabiddwa obutakoowa kubangula bannansi naddala abali masoso g'ebyalo ebikwata ku kutereka ensimbi okuzeewola n'okuzisiga kimalewo okufiirizibwa ekisukkiridde ate n'enkulaakulana egende mu maaso. Abadasikanya abateresi b'ensimbi mu kibuga Arua, Caroline Agudo, akwanaganya bakasitoma ba Housing Finance Bank agambye nti okusisinkana n'okulungamya abeewozi n'abateresi b'ensimbi n'abazisiga nga tebannazikozesa kiyamba nnyo okumanyisa abantu enkwata y'ensimbi entuufu. Aguda akubiriza abaddukanya Housing Finance Bank mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo obutakoowa kutuukiriza abantu ku mitendera gyonna omulina okubangula abayizi mu bibiina ebya wansi ku miganyulo egiri mu kutereka ssente nga n'okusoma bwe basoma. Trofimas Anguzu akulira ettabi lya Housing Finance Bank mu kibuga Arua yasabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okunnyikiza enjiri y'okwagazisa bannansi okwewola.